Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatare nogay e jeegom lewru novembre sappo yamde ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako. Jettinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygal kanko noddirteɗo ɗum woni e mbiyam Fili Dembele woni to ɓoggi jamɗe toon. Suudu télé ndu ɓe noddirta Joly Ba News ndu holli tawiyen ñalawma hannundu uddama le leydi meɗen ndi fo e mangal muɗum. Nokku noddirta ɗo ñoro mango ɓe mbi fa hannde heɓude ndiyam ceniɗan ɗum wona ko yaafile oɗo nokku fe laamu ko wonɓe toon ɓe mbiyano gonde waddoni Imadaraji. Fedde nde ɓe noddirta ayam nde micciteɗe wiide Fusama ana wara lebbi jeena ñalawma hannde le leydi meɗen ndeɗo fedde wonno huncenta haqqeji rewɓe haqqeji sukaɓe leydi meɗen ndi ɗon sukaɓe janggoɓe ley nokku wattu joni hono fae sukaɓe wori on gara famtade ɗo e journal ngal ɗi wonno sembe kabaruji ɗumin jogino ɗo kikiɗa hannde ni bisimilla moɗon e heɗade. Suudu télé noddirtendu Joly Ba News ndu wattu joni nduɗo suudu télé ndu uddama ɗon fedde hakkunde kañum ɓami ɗiɗo anniyaji caggal ko Issa Kawndjimo haalno toon haalaji muɗum ɗi so laamu koɓe leydi Burkina Faso ndi goyti kanko Issa Kawndjimo micciteɗe wiɗo o naggama wattama ley kaso wattu joni ɗo suudu télé tomo haali ɗiɗo haalaji to du wiyama ɗum uddama ka suudu maison de la presse le nokku wiyana wonde waddeon Imadaraji noɓe kani famirde yalla nduɗo suudu télé ana utte Ousmane Yali Boudi.
Eɓe tourni koye maɓɓe yeesoji maɓɓe ana ñoofi ni won ko jiirata journaliste en ɓe min kawre beete talatare nde les suudu télé ndu wala e wi laamu Joly Ba TV News leyni woni ko jiirata honniraɓe amen ɓe wonɓe mettal e mboy yonki ka noon yogaɓe maɓɓe hono jantotoɗo Oumaru Koyta kañum holli tiwide ana hooli
jikke fur wala e an joni adindi ana tiiɗi sanne ka hoolare an ana ndu suudu saria leydi
ndi
hedde hooreɓe ndu suudu télé ɓe kolaki sanne fay so ɓe joggui gikke seeɗa ɓe darte e hoddu autorité de la communication warta dow nde dabere Kouassi Hounza won directeur délégué Joly Ba TV News.
Mi anda fey ko yaltatali majjum kaldal mi altini fey so tawe iɗum tiiɗi miɗen miila wiide ɗum heɓan lawol so wona ɗum golle yimɓe hewɓe bona yogaɓe jaati ana mboya tan ka miɗen joƴina hakkillaji maɓɓe.
Joly Ba TV News fuɗɗi tan yewtereji muɗum le air ngaji na balɗe garojana notade gollandol ana tiiɗi wattu joni o fedde nde main zone la presse joini e yiidunde hakke hollitiwiide ana hooli andon wiide ndu suudu télé ana jogui journaliste en e animateur ko ɓuuri capanɗe nayon.
Wattu joni ɗiɗo kabaruji fanma heɓe dow bema amen andiɗe kañum dow page Facebook kañum fa yetto compte X Studio Tamani. Nokku noddirteɗo ñoro mango fa hannde ɓe mbitiɗ alaji ko nayri banggal ndiyam ceniɗama no wondi e matelle oɗo nokku ɗum e tawde fo kamɓe ɗum laamu koɓe oɗo région ɓe mbiyaɓe anmi ɗum hunde jaati Imadaraji ɗo an gondi e waɗede dow hen fa keɓe famtare keɗɗen Ousmane Ñali Boudi e mumini sende bou.
E wi kuma ndaw cercle o tiɗallaji ɗi cercle ñoro jogui ana fawi dow heɓugol ndiyam ceniɗam fa joni fay e tawede ɓe gaɗi Imadaraji kewɗi kamɓe huminiɓe yirwere guenni ndi fa yettade kanankoɓe mayri fa o tiɗalla heɓɓene jogal wala fou ko laati Lamine Kouyaté woni préfet cercle ñoro.
Fourage ana le nokkule kewɗi ka min keɓata jababuji emin domi
o tiɗalla ana wembi himɓe guenni ndi fo ɓuuri rewɓe ko laati fo ɓe jogui gikka lobbo milde ɗo e seeɗa o tiɗalla ndiyam ceniɗam heɓene jogala ko nafata himɓe sanne.
Tiɗala kabaru ndiyam yo torra mawɗo ñoro min tampi noon ɗum wori gila hakkunde lewru mars e avril geƴaɓe laamu ana andani ɗum ndiyam ɗa heɓatake ko heɓete ɗum mi wela wattu kuɓɓum mi anda fo komin gatta ana hani dabare heɓane ɗum lawma.
Ɓinde o tiɗalla jogola wona ko yaafi saabi e wi préfet o raf heɓugol ndiyam ana wadda tiɗallaji fay golleji cuuɗi.
Ndungu timmi joni torra men fuɗɗita noon ɗum tiɗalaji ɗin gonni toon fuɗɗitanɗum
batte ɗon fo kabaru ndiyam ñoro ana hani latade ko darante arande ɗum wonno ko Idrissa Sako heɓini studio Tamani ƴiwde ñoro.
Wattu joni so iwri ñoro mango e jaram fa nokku noddirteɗo yoruɓe kollitini ñalawma keƴanaɗo haqqeji sukaɓe ɗum yambinama toon le nogay tati lewru novembre ƴaɓɓinon ndu le majjun ɓeɗo sukaɓe gaɗi toon Imadaraji ko nayri banggal wutude suudu mairie wondu toon ndu kañum suuɗɗo komo daw o gollata wattu wakkati nde ɓe gaɗanno ɗiɗo Imadaraji kañum fa yettode yambire yiɗi gaɗanno nde yimɓele hewɓe kañumen tawa toon fa keɓen famtar fande keɗɗen Ousmane Ñali Boudi mumini sende bou.
Yuwaru hakkeji sukaɓe ana tabbe toonno e wi gabdo bokuma hoorejo walde sukaɓe
ici a yuwaru
ɗo wiyaɗo miɗen mbawi wiide hakke sukaɓe ana teddina saabi sukaɓe ana ñama fa kara ana mbiredu no haniri
bien éduqué
yalla iɗum yara yeeso golleji famingol ndu hakkeji sukaɓe kewɗi gaɗa e wi hoorejo gollirɗe humanido kabaru o rewbe sukabe e galle golle munna ana do renu golla kulleji di nafata sukabe e wi aista kulibali daranido jingan golla akeji sukabe e amtare rewbe
don yana kat principe
sariaji nay ngodi arande wattude hen sukabe koyde mubben gurdam mubben e yirwere mubben fayo tade nafangaaji mubben tayo fay goto herintake sera
di base
yo dum woni ko bamoy di mamadun kebe hebani minna iwde yuwaru
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
dum woni fedde ayyam wondi leledi meden mi cittede winde do fedde fusama ilale lewru mars jabbinondu hitande 2024 lamu kobe lamu hakkunde jokka mun yem amno dido anniyaji do do fedde ne kanyu wonno daranade ko nayri bangal hakkeji dum woni sukabe jangobe jande lele yire kanya fayoto jande hakkunde re jande do dure fu leledi meden di mi cittede wid lamu bami dido anniyaji wakkati de fedde wakkande botu modum noddir assise nationale wotno leledi meden di winde do o do botu du wino de do fedde an wono fu sede wattu joni hebe fu koncant hakkeji dum won sukabe jangobe leledi me dendi hore hono fu dum wori le ciudi ekol di fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Sew kanyi Ousmane Niali Bouli
to lycée monseigneur 1 Sikasso ardibe be hulti wiide tagal ko fedda yam fusa ko fedde wonde juinama yu dental ardibe classe ngaji gonbe le nuku o kedana Aliou Gutienkle kanko woni professeur lycée o
effectivement
non jati duubi didi joni ayam wala ka ardinabe le classe uji anangodi kambe hore be classe uji e fu noddete en kawrete humani be haybe golbe anangolide e mabbe wattu fu anambadde e mabbe tit allahji sini anangodi hore be classe be woni hejabe mabbe hala tit allah fu wala do mudon ana way hono ayam ni kambe daronto fuga jango e kani wadnede
sukabe lukuy ndedo jangnirre sikasu gondini jati ngaldo dental kabe nguytiki rafi yakare mudun biltude tielaji mabbe di
sans la présence de la
rafi tawgol ayam wadi chadelle wala fuko min bay wadde famin keban tilalaji amen jogala ni classe fu mi amnel respond en amen na du watti ko mi batto janginobe meden kalda respond en be kambe kolitata ko min jidi yottininde kanan ko be jangirde de wana ko hitande lekol uditama non ko tilalaji ndarta hebe ne jogala
non ko non le jangnira dure bamako e wi jangobe be goto e dental ju inangal le nokku histoire géographie memi hala ti Allah ngodduton
actuellement
watti jonol amen do faculté d'histoire et géographie meden jogi ti Allahji amen janga géographie parler da kintiriano jangode dum wadi watto meden jogi ti Allah classe uji do men janga géographie ne na jogi jangobe ko buru udinaaji jangon sini imongoji anangade habonon fane hebo do joddo min kuliti o ti Allah kanan ko jangirde ne ka fa joni ne bana ka jogala
fedde sarabe sukabe lukuy weltanke weltike sanne ko am fusa ko kanon ne salata ko fe fedde wonde juine yalla hinadi tan himmeji sukabe lukuy mali kedana dawto sako joko horejo ndedo fedde sarabe sukabe lukuy
ana moƴƴi jangoɓe keɓa walde lattode heƴaɓe mumɓen ka gollira dow sariyaji wawi nafude jande tawa hakkillaji ana balti ko moƴƴini sukaɓe l'école ɓe jande hakkundere dow wuure fo min fo miɗen jaɓɓi dow mon
ka nonno dunken e jandeji hulti wiide sukaɓe lekoye mali ne mbawi jaati jangude caggal on ɗeɗo pelle ɗe keɗana soodi loi ko janginowo jandeji duure lettre science humaine bamako
ayam ana bonnanno golleji kewɗi banggal jande sukaɓe l'école jangoɓe jande ley leyri e dow dowre kañu jaati kaɓanno caɗele ayam sini ayam wala mbiɗo miila université ngaji ɗi l'école mali jaati fo heɓam mosala hakke sukaɓe l'école laamu o ana andini ɗum kañe senu ko hani waɗede laamu o hani darade darde mum dokka jangoɓe bourse ngaji mumɓen e tourso ngaji mumɓen ale wattude hani
ardiɓe yogaɓe université ngaji jaɓal fe sefade de oɗo kabar o mistin wiide kaɗo anniya ɓamanoma caggal basi imiɗo ñande nogas jeɗi février hakkude sukaɓe lekkoy basi sawminɗo ittugol yonki goto e mabɓe
wattu joni en kalano ko nayri bangal figol ballon le leydi meɗen ɗi ɗum coupe CAF kañe fa yotto yo ligue africaine bien Djuli Ba Assé kañum won to ligue to ɗum e stade malien de Bamako du kañum won ɗo coupe CAF ɗo wattu joni andaɓe kabaru ballon kay kolli tiwide Djuli Ba Assé ana jogui nokku ɗo tiiɗi sanne ka ɗum wiyete fo stade malien de Bamako ana wawi yaltude ɗo woni ɗo kanko noddirteɗo Yakouba Tangaro andanɗo kabaru ballon o komo sifido en do faccitago Ousmane Niali Bouli
hedde joli bammi de mila e mbawi yaade yeso ka ni yafata le gual be gunigal ana tiidi sinya ewi jaati pide mabbe arandeje kambe experience de tinji kan fiidude kanyuna an jogi ligue des champions ngaji nay de fedde ana wayi ballon sanne be jogi fiobe forube ka ko lati fu joli badu hikka hebi joueur en forube sanne se tinne ana wayi yaade yeso gubbe keddide de e be ka darde kawrital fu hono be ngatta yalla be keba kaw hedde stade malien kanyuna andini e pide sabi le hitande 2009 kan jaati amuna coupe caf be mila stade bandi hono be ngatta fa be ngar e pide yawara nondu be tinno be keba kawuji e match ngay tati be kani wadde bam ko do di ka arande tafon gubbal leydi afrique di sidingal be tinno be keba kaw don Stellenbosch FC
en biya do ngarte haddude kikidaande do kabaruji min jooti on sanerade sijo tamani min biyan o do numero o moni dum woni 56 59 7 56 56 so don kaja woyta do no kabaruji amin din golina so won ko kaji don fabirade min ko nayri bangal hakkilaji dum numero amin goddo do anni dum woni mo min derto do kuna foni o 37 320 do kabaruji fodo ba hitna tun ka wajib tan sina feso buddoga credit card tawe e numero modo fan je fe no ko nandir do no do e ser yotre meden de ana woti yotre meden de waran yo waddo imadraji balde sappo e jeegom ko wonti e wadde leedi ndi faabe ciakko hono bonandaji ngatti de feewde roobe ko watta hitaane fu dum fuddile no gay jollewr novembre dum timmayan le sappo lewr decembre worondu koni faana mudu faabe jelon be kaani sakiraade bonandaji ngatti de feewde sukaabe roobe le nokko fedde ne dum tata kafonde holli tiwi dido toraji le ko sakiti ko faani yahatan heba sembe le nokko fa kebe famtade ngare kede o do magazine ko min e horam pewnami on do hen
mi hebi caɗele arafitedde ngal min e sukaɓe an fo wattu fu minana haalaji ɗi mi yiɗa nande mi holliti ɗum mawni ko gorko ka ñande fu ɗum ɓuuri bonde somi wullidu o ribba kam
ka ɗo ya haala suka debbo goto mo torraji gaɗa fewde e muɗum wakkande wonno e dewgal ɗiɗo haalaji yo suka debbo goto kañum seedi ɗum mo torraji gondi e waɗede fewde e muɗum gon e dewgal ñalawma hannden o o holliti dow ɓooyi e kaɗo torra wona kanko tan rewɓe hewɓe kañum gondi e muñude no ɗiɗo torraji gori e cuuɗi muɗum en fedde noddirtede kanfo wonde leleedi meɗen ndi holliti wiide leleedi mali ndi yimmuji gaɗɗiɗi le temedere fof ko yata rewɓe capanɗe nayom e joyoma ka feeso nde wotere torra waɗama fewde e muɗum en ɓe mbi ɗiɗo torraji ɓeydiki sanne holno basiɗi gondi e waɗirde leydi meɗen ndi madame kuyate gundo siso
torraji gatte fewde e rewɓe ɓeyde ko wattu joni o saabi basiji koɓe joguiɗe kaɓode terroriste e ref potal hakkude himɓe ɗum waɗi caɗele le galleji jangoji piɗe e nawtargol le rewɓe bangal keɓal
rewɓe le kañe boomi torraji ɗi ana jottiɓe sanne hande ley saha leydi ndi kañe le wudde leydi ndi kanko laamiɗo fedde kafo mo ɓnodirta madame kuyate gundo siso ko o wi hitande fo rewɓe le hewɓe ɗiɗo torraji jottoto toon
le ennukuji golliɗe kumminiɗe daranade ɓe yimɓe limti temere temere heɓɓe torraji hikka fayi tawde hewɓe lintama wonduɓe andaga saabe faɗitede mumɓen caggal na du saabe kululoji
ɓeɗo rewɓe le torraji ko watte fewde mabɓe ko sifaji muɗan heewi sanne wakkatiji woɓɓe an toon piyete woɓɓe an toon ata hakkillaji muɗum imminte woɓɓe an toon atan sugullaji mawɗi goni e muɗum ɗum waɗi so yoga e pelle gonɗe leydi ndi wattu jonan gonde waddoni immadra misal fedde nde ɓnodirta solidarise 223 ndeɗo fedde no faabo hono rewɓele ɓe torraji gaɗa fewde e muɗum en dikko aminata dikko kañum laami ndeɗo fedde o haali hono faaba muye koɓe gondi e wadde fewde e ɓeɗo rewɓele
hedde amen min daraneke faabade ko yaata rewɓe noga e joyon miɗen kettinoɓe kokoɓe hakkillaji mi daranoɓe banggal saria sawrude fa yettaɗo koɓe hakkillaji lobbi caggal ɗum miɗen dartanoɓe keɓirta golle walluɓe rewɓe ɗo hokkudeɓe kalis koɓe gollira wadde faɓe keɓa hen seeɗa
pelle rewɓe le gonɗe le leydi ndi kollitiɗe ana kaja sariyawol ɓame le leydi ndi ñangowol yimɓele waɗoɓe ɗiɗo bonandaji le majjunɓe kollitiwide won sariyaji gondiɗe ɓamede wattu joni o tam ɗiɗo sariyaji ana gondi e wattede honno sariyaji ɗi gondi e weltirede le leydi meɗen ndina kanko Jara Jama sanago andanɗo kabaru saria wemo jogui guikke lobbo
jukugoji kollitama le hakkude anniyaji gonɗi leyɗi sariyaji ɗi sariyaji ɗiɗi ɓamama caggal immadaraji gaɗaɗi wattu joni o kayɗi jaɓanaka tafa kolliten ɗum sine ɗum waɗi e jiyan golleji ko watta wonko ñaki e majjun dow ko fawi tiɗallaji ɗi min jogui mi haali haala muɗum
pelle rewɓe le gonɗe le leydi ndi kollitiɗe ne kaja oɗo saria jaɓene yalla bonandaji gatteɗe fewde rewɓe kañum ɓiɓɓe rewɓe ana ɓuyitoo